warembo wamedunga
Nairobi
noma zanana majambaz wako macho wakichora mchorona kasisi wa ubiri in the city Nairobi kuna sola sana kijijini ni kupoa sana Nairobi kuna sola sana kijijini ni kupoa sana.
Speciality like miscongeniality.